kuda kukubo owe motoka no musaba zenze nange byansubira tutambulire yokubala tubira baby mu polusi ne weunya wejukira wabera wakayisa nyo kukubo buli omu bambi anonya kawobo bevayo bude butuleka wayikira wokuvuga pane kubala abalala bamanyi nokutabuka okuyomba saako nokwerangira naye nge n'abantu bafa bubenje bugwa yitukyusa banange kujukira katambi kali yakafuluma nga waboda bamukuba kibakofala laki waboda buli ekigwawo waboda olumutu wayirizamu baboda bambi ne basirika baganda bafabu laki waboda buli ekigwawo waboda olumutu wayirizamu baboda bambi ne basirika basajja batu yeah
yeah man this message goes to all road users especially boda boda rider
Zenina mukwano gwange kasule avuga boda mu Kampala wakati kalwange yangamba yanyumiza kwa buzibu wasanga sante no pichipichi yange jolaba ye tata ye mama mukibuga wano era mwite ja sente nendabiriro mukyala n'abaana bange basome okimanyi kapito yange mafuta naye nawo olaba beyi yebintu byekanamye wadde nagula yakapoloti bikuzimba naye bintu si byangu nkimanyi mulimu banafa babi naye ekyo tokifuula nti omulimu mubi okuvuga boda kati mulimu ndaba n'abakyala nabo kati bazivuga laki waboda buli ekigwawo waboda lumutu wayirizamu baboda bambi ne basirika baganda bafabu laki waboda buli ekigwawo waboda lumutu wayirizamu baboda bambi ne basirika basajja bato yamba hey. Uchalone mchibuga hey. Banayukana zitu yamba hey. Gombe zitu yamba hey. Abe masaka ziyamba hey. Balala kula luwa ziyamba hey. Toloko ziyamba hey. Mukampala wano ziyamba hey. Kusoka jinja ziyamba aboda boda, boda boda kayunga boda boda mukono boda boda kuyuke boda boda